clear touch.
Na jisi na janga ninge musi muswa. Music isi mwangu mkubona sanga hapu. Kukubia na kebi tanda nituli vachapu. Kista necha tuwa janga matamu kapu.
Kista necha we beat them higher. Una muziki tukuwe.